kama tubete
Ebeneza
Tata tuita badu Tata tuita bana
Ebeneza
Ebeneza Tata tubete
Ebeneza
Nelo makweba za katunda chitukolede Alwanye na mawanga Yesu agabadde gatulwanyisa Umukono gwe mukama gwe gukoze binene Ebintu byolaba wano byonna yabadde w'okutuyamba
Ebeneza
Abamu mbalaba nenyenya n'omutwe byoyise mu mbimanyi akuwonyeza akalwadde Mukono gwe mukama gwe gubikoze
tewali awakana no
Ebeneza mukama tubete Tata tuita badu, tata tuita bana
Oh,
Ebeneza
Mama
tubete Oh, Ebeneza Tata tubete
Oh, Ebeneza
Palebira konebe yagala Enga tonga zigwalube
Katia makanisa bagazimbie
Bambala fitingi Nebanyuma Echitibwa chamu kama Nechira visibwa Anyata balaba Mubisebe
Oh oh Ebeneza Mukama tubete Tata tuita badu, tata tuita bana
Oh,
Ebeneza
Mama tubete
Oh, Ebeneza Tata tubete
Oh, Ebeneza
Kubera neza denga abagumba banji
Shimana
Obadde singo nota kwanga ebikemo bingi
Shimana
Wadde tonna kubambaga mukama direta Wadde tonna mala kusoma kasikoli musomero Wadde tonna tuka mukulu kasita walokoka
Omoyo wamo